isticmaalka aaladaha baraha bulshada ayaa geega adduunka waliba iyo nagadeena ahaanoo siyadee halin isticmaalowa iyadana halin adeegsadowa qaybaha shalkadiisana iyadana sanad kasta iyo cakabirayan ah walyaabo cusub oo casri ee baro bulshada ayaa waliba la gudbiyaya walyaabo shirkadiisan qaab qoraal ahaan fiidiyo amaba sawira ana soo linku danlaya in markaasi la dirsiyey dadka intii oo kale ah iyagoona nagada koran xumaan ii weliba aanoo samaan ee markiinu ku hadalna saameynta baro bulshada iyo kileyna barbarka qoyska iyo eko saameyn weyn kale bulshada iyodana iyo jiranga in qoysas badan ayo koshal tabanga walyaabo la xiriira isticmaalka baro bulshada dood lan ku hadlaya saameynta baro bulshada iyo kileyna barbarka qoyska ayaa waliba la kaga waday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baaya iyadana ku qayb galyaalka siyaabooyin shalkadiisan iyo ku hadlaya waana qayb iyo kileyna shaltabooga qoyska maamulaha iskuulka Elifa Cabdirazaaq Isaaq Buule iyo gudoomi kuxeenka ururka dado Saciida Maxamed Nuur oo barnaamijkan marti kahay ayaa ku sheekaya saameynta burburka qoyska uu sakelaya baro bulshada
digitalka hormarba isticmaalada erta isticmaalkaas imaa faa'iido nagada oo imaa qasaar nagada wal dhatun sulmoon ma laygu dhahan horta su'aal asaas ah aan ku jawaabfaday marka qasaarada iyo faa'iidisna ay balan geeka waaqaagu nroogna ama deegaanka nroogna madan u fiirina maybaha walaa ku weeraray mayba ama dhibaatooyin ku jiraan dhibaatooyinka ee dambada ma difaaideen kale araw maadaama Soomaalida meel saxda iyo in isticmaalaan oo linka tiri galay dhibaatooyinkaas oo nagada kor marka sidii aan hore baan sheegi mid oo mayba diin saamay korto mid oo dhaqan aan saamay korto ganacsi ahaan caafimaad ahaan dhin walba ku saamay korto qoyska mayna in kore ay rekordnaa dhalinyaradii geeka dhamaantay ma isla weydaan smartphone isla haysan smartphone kaas lacag la mashaqeyo in qoyskii lacag leeyo lacagta sidii hela marka sayla waale lankii mashaqeysa oo tamin uu ka dhafari shaqo uu san baaw kintay kala tamin mar qaar idarrooga in marka passwordka oo maamada masaa ku ogaado lacagtii may buu aha isla ku qaada maya dalanyada barnaamij kale oo yar may bardeen oo yana ganacsiga ama qaybta dhaqaalaha saameen ku weldaas 1x bid leeyo in 1x bid walu ku weydii may kala bara bulshada ama qoys aan saameyn ku weldaase in qoys may buu aha bini'aadamka gafi kora wala ku dhigi kor wala ku dhigi in 3 daqiiqad way ba kumanaan ku amalayn qof niska wareeji taas oo markii lamaanka dambayt lanka ka sheena kortay uu sanad isdilay oo bi iman online isdilay maana sheena kortay anaga qasaarada qoyskii ka sheena kortay kumid ata may kala qasaarinka qoyskii ka sheena kartay kumid aha in aw yana islaantisba in isla hadalana mobile jeey la sheekeyso adduun kale ka jar dhibaatooyinka inka badan oo geeska injeysiga kor social media ama baraha bulshada ee kor ma aha furinka badan gaar ahaan Soomaaliya marka may weelayeen lankii soo wala dhawaayo arito kale bal surinyo la arage maya haminkeysa goona sheeka kala lingale sheekada la wada arage mobile la karbiye arage ma aragaas marka tiimashan tay marka in qoyski shaltabyo ama gurudiminti ama qoyski iyo duman sugud
laakiin meelays social media ha ma dilin fiiri dhibaatooyinka isla weeyo bukumad aha ha in dhafarta badan oo ciyaar ka dhafaraaya way kale kuma tahay ha meelays waayidun damba si si u aragaysan aroosan in beedada way aroosay markii leena gabadhu ilaahay guursaday inay idiyo adiga dadka doonade ma la saasan doonado marka way badiyaasan ha in oo bil hotel leero maseeda hotelkaas markii la seeda mayba hagalayeen arooskii shoo baraha bulshada hagalay baraha bulshada markii sa hagala arooskii meel ku bilaawday oo ku habutaan wala tabare wala harafdahay ku baad wayba ku wese la maalmad ku baad bilow ku baad meel aragay qoyskii oo iskaray shaltabi sababtoo ah madu hor buu ka bilaawday in meel raaysi sheegada ma ka bilaawday in dhibaato ka bilaawday tan dhibaato leen dambuuri marka social media dhibaatooyinka qoyska kala taa eed iyadan badiyin unaga dhaqaalaha oo idin la faaji xataa een waba saameen ku weeladaas sootay unug smartphone haysta gibirta smartphone haysta aad haysta aw ku haysta meega dhaqaalka mar hay anta sanna beesada ku shibahay in internet ka sii hub beesada ku shibna usuna mashaqo mobile kas everyday walma ka faa'iido maaha laakiin hadii intaas dhanba dhaqaalihi in ku yaraan mas dollar ay adiga ku shibo aw ku mas ku shibo unug mas ku shibo arintu mas ku shibo aad mas ku shibo lama dollar umar ku lama dollar ma dadka dilin kari oo guri joosa faylan aaman walaa idan faylo laakiin hadii iyo hanasa isticmaalaan oo dhaqaalihi meelaha ku baha oo hatana ma raayso nagata owladi weba kana raasay een oo nagata dhafarnu dilla oo hatana ma raayso dilla ma raayeen naftiga in loo shaqata een saameenka ku weldata